Yeah.
Yes, Lord.
Can be.
I magnify your name today.
Adebi.
Ah, you reign. Umekuwa nami tangu mwanzo hadi sasa.
Fisherman Records.
Si wewe ni Mungu, sina kupea sifa. Sijaona kama wewe. You reign, God. Yeah. Nazidi tu kung'ang'ana. Nazidi tu kupambana. Na shida zangu naziweka mbali. Nizidi tu kukuinua Mungu. Nazidi bado sitachoka. Nazidi bado kung'ang'ana. Nazidi bado sitachoka. Nazidi tu kung'ang'ana.
Bwana, sina bara, nikiwa mbele zako. Na feel power, na feel fire. Najua uko nami, wanipenda. Toka utotoni mwangu, nimepitia magumu sana na mazito. Nang'ang'ana bado, nazidi tu, sitachoka. Choka, nazidi tu, kung'ang'ana.
Nazidi tu, kung'ang'ana. Nazidi tu, kupambana. Na shida zangu, naziweka mbali. Nizidi tu, kukuinua Mungu. Nazidi bado, sitachoka. Nazidi bado kung'ang'ana. Nazidi bado sitachoka. Nazidi tu kung'ang'ana. Nakumbuka pale awali Bwana, ulipoanza nami hadi sasa. Ulinishika mkono mimi nikasimama. Nasema santi, wewe ndiwe Bwana kwanza. Wewe ni Mungu, uko nami kila time. Umeniongoza, umenilinda kila side. Umeniponya na kuimbia nina side. Na kuinua mlinzi wangu niko hai, hai. Nazidi tu kung'ang'ana. Nazidi tu kupambana. Na shida zangu naziweka.